Ubusuku buyakhuluma njengomthandazo othule. Izwi lakho lidansa phakathi kwamafu. Ngivala amehlo ngibona ngambi lakho. Igama lakho liphaphama emoyeni wami. Inhliziyo yami shaya njengezulu. Ikubiza lapho ngifihlekile. Uhamba phakathi kwesithunzi sami. Uyisithunzi kodwa kukhanya kwami.